Yeah, by fan nimekucheki kwa profile. Waki henliju wate ni ma low life. Cause uko fine na umeiva baby no lie. Uko fine na umeiva baby no lie.
Mew smile nikijota jam kangori. Kwanza vile juzuli ni right controli. Super boss endo boss yondo worry. Natu mix na balea itakuangori. Tingisha ma Pimisha ma
By fine nime kucheki kwa profile. Waki head niju wote ni ma low life. Cause uko fine na umeiva baby no lie. Uko fine na umeiva baby no lie.
Swali rise wapi dice wapi rise usha. Ni rise ya di rise ya ni rise joali. Badali size zaka rise iwa. Walin rise why them. Ni inga device ambe vice are hard. Jamie sin chance are high ume bounce. Duri niko psych lafu high umbo tam. Zuri game vine am die.
My fan nime kucheki kwa profile. Waki head niju wate ni ma low life. Cause uko fine na umeiva baby no lie. Uko fine na umeiva baby no lie.
Keleleza churo taskia magizani. Machura zu toka idha ya usuku sako. Machura zu toka tukuruka magizani. Ati saa kisa ndo idha mashetani. Iyo ndo idha mina washanga kimali. Tenju pipo tapu koja patana na manzi. Nikichana jaba na achana na mabati. Marun zikilani na shifisha tu mabati.
Nime kucheki kwa profile. Waki head niju wate ni ma low life. Cause uko fine na umeiva baby no lie. Uko fine na umeiva baby no lie.